SBS Radio.
E o au ile to ase fulu male fitu tangata anu u au se talia e mali liwi yaso taitasi. Ona o ngase ngase a fua mai ile ula ula tapaa. To ase fulu male fitu ile aso e tasi, tangata anu u i au se talia nei e mali liu. Ona o ngase ngase a fua mai ile ula ula tapaa. O le ali o Peter Caravas, na o ile lima se fulu sikaleti na ia ula ina ile aso e tasi. E ui ilona popolenga ia afianga ilona soifua ma lolo ina, aina ia faia le tautinonga lea e faia le toatele o ilatou e uluaura tapaa, e mafailava o na tipi ilalo, pe tuu atoa i se taimi ila lumanai e te manatu ai.
I had concerns about my health, but sort of delayed it, always delayed it, you know, I'll cut down later. And knew, I suspected I'd have problems, but expected they'd be later in life.
Toe toe lava ina uma ilona ola. Na o le tolu se fulma le fitu tausanga lona matua, ai oso lona mai fatu.
I was literally fighting for my life. It was very traumatic for my wife, my family, my work colleagues. It's a very traumatic experience and I wouldn't wish it on anyone.
Peter Caravas. Na faaalia lona tolua Veronica Monica, lona fefe, ma lona atua tu vale ile taimina vaai atua i lona tolua, ua i se tūlanga la matia lona ola.
Just looking at his appearance and his colour, I knew straight away internally something was wrong. So it was very scary to see someone who you are close to go through something like that.
He says it was when I found out about the Lawina at Australian National University, na saunua Professor Emma Banks na taita ia le suesuenga. O le tūlanga o Peter Caravas e whaisina mātu ia ona o le televou o na tausanga, na o le tolu se fulu male fitu tausanga lona matua, i le teimi nā lia e aia a fianga mailana māsani o le ulo ula tapaa. Na saunoa Professor Emma Banks, o le su esu engale nei, ua iloa tonu wai le so o tanga o le ulo ula tapaa, ma le tele o ngā se ngase tū ngā e iu ina māli li wai tangata mai le sikaleti po le tapaa.
17 people in Australia die every single day from cardiovascular disease caused by smoking. And we wipe out a population around twice the size of Port Douglas every single year just from smoking-related cardiovascular disease.
E lata i le toa se la uiva se fulu afe tangata na faya i ele suesuenga i se teimia ova i le fitu tausanga. O lona winga o se sample e whaatua tuaina i lona toa tele, e le ngata i lea o le umi o na faya le suesuenga e ova i le fitu tausanga. O le sample, ili se lau iwa se fuluafi o tangata, e taiti tusape to atele atu na ilo le awhai o tangata o le mālotu to atasi o Samoa, ma le umi e fitu tausanga na suesueina ai. O lona winga, o se suesuenga, e mawhai o na matua whaatua tuaina. E tolu se fulu ma le ono i tu a inga ngase ngase o le fatu, na mata i tuina ele au suesue. O la latou wha ai unga, e owa i le toa se lau a toa se fulma le tasi yafe tangata e tonga fitia i fale mai i tausanga ta itasi ona o a whaina i a la toto e a fua mai i le ula ula tapaa. O le isi vaenga na whaata waina e Professor Emma Banks na i loa i le suesuenga tusa pe mama pe na o le tasi pe lima sikaleti e ula e se tangata i le aso e tele lava pe tele lava le a whaina i o lona fatu.
Smokers who smoke 5 cigarettes a day were twice as likely to die of cardiovascular disease than people who had never smoked. So people who consider themselves to be light smokers are actually running a serious risk of cardiovascular disease. And I think people often underestimate the risks.
Nā ona tu e whaamanatu atu, na i loa ele suesuenga, tusa pe māma, pe le pāore tasi ma le lima sikaleti e ula e se tangata i le aso, e te le lava le a whaina i olona fatu. Na saunua le whaatonu o le Cancer Council, Todd Harper, e lata i le lua piliona tāla i le tausanga, e whaalu i le tonga fitinga o tangata, e a awhia i ngāse ngāse e a fuasa o mai i le ula ula tapaa.
The hospital system is bearing an enormous strain because of smoking. If we were to spend small amounts in prevention, we could reduce that demand on the healthcare system, and that would be of enormous benefit to all of us.
Todd Harper, le whaatonu o le Cancer Council. E tele polo kalame ua whaia e whesoasoa ni ai i tangata lau tele e tipi ila ula ula tapaa. E pei o le sā i whaasalalaunga whaapisi nisi i tā alonga, le sā ona toe whaia o ni whaasalalaunga whaapisi nisi le televise le iti o manusi pepa, le sā ona toe whaailoa ina o se brand ma ia na nā lilo ia le fata e tuu ai si ka leti fale oloa. Na sao noa Bill Stravesky o le Heart Foundation, ua tatau ona toe āmataina se isi polokalame, e whautua ina i le atunuu i le tūlanga la matia o le soifua māloloina mai le ulo ule tapaa, ai mai se lava, le lāwea ina o le whānau.
What we are calling for is the reinstigation of those ads. We've got to make sure that the public, the community, see the dangers and are faced with those consequences each and every day.
Le Bill Stravesky o le Heart Foundation. E o i le iwa se fulu pasene le awanoa e whasao i nai lo so i fua. Mai ni whafita uli tu ngā mai le ulua ulua tapaa pe a whapea. E tu umotu nei, e meise i lātou i lalo mai o le whaa se fulu mana lima tau sanga le mātutua. Owa i le iwa se fulu pasene le awanoa, e whaasao i nai lo soifua, ia mato e whaafoisia, lo mālosi ma lo soifua māloloina, e le ngata i lea o le whaitau, fia se fulu wafe tā la, o le a whaasao i na mai i le seleni, i le tau o le pepa sikaleti. O le whaau mai le li o Peter Karavas, e tuai lava, I find my.
Smoking is very dangerous, and if you don't find the time for it now and find the effort now, you will pay for it later.
Ole reporti na wha maa pōpoina e Gloria Kalachi ole SBS News.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.